Kack. Giant. Ja,
yeah. Money only, money number one, boom on me. Feel on up your do, feel on up your do. My only, money number one, boom on me. Feel on up your do, feel on up your do.
Hila kunila mini, chanti katamini Kweza kujua mimi, chakutana tena lini kwa kilini Tendacho, nendako mko makini Kama dili, takutunza mumbika mtoto wa kifuani Waminifu wangu kwako kama yu Haijalishi ni mawingu baridi kwa nyesha mvua ni koshua Litachomoza na kutua jua Kila siku takumbea heri njema dua Nilipo, ketipo moyo wangu kulilia Akili mawazo kichwani na kufikiria Na fumilia japo pendo kutulia Na kujali zangu nyayo lipo za kufatilia Nilikupenda kanipenda pia Sikujali utanitenda mapenzi nikakumbatia Waminifu wangu kwako kama jua Haijalishi siku zote nitachomoza na kujua
Napiga na mapanga Nampenda ni kama meniganga Uyu mtoto Ise zangu zimepiga na mapanga Nampenda ni kama meniganga Uyu mtoto
Eti kama nakupenda kwa chilie kama njiwa Labda ukirudi kwa pamoja majaliwa Na hofia ni na wivu kia pekia kwa zavamiwa Mola na kombo mlinde wangu njiwa Akiliwa duniani sezi bakia Kuzi wengi walimtaka na wengi walimwania Libono nyesha mapenzi na siku dhani haifanani Penzi lingekuja ni shusha zani Toto mkali bado janti na kupenda Ingawa hadi zetu za maisha zimetutenga Na bumilia ya pupendo kutulia Na kujali zangu nyayo lipuza kufatilia Nilikupenda kanipenda pia Sikujali utanitenda mapenzi kakumbatia Waminifu wangu kwako kama jua Haijalishi siku zote litachomoza na kutua
My only, my number one, bohonge Feel on up your do Feel on up your do My only, my number one, bohonge Feel on up your do Feel on up your do
Chicky B, I'll see you. Giant, tuko pamoja Jimmy D. Pass.